Picture 14. Ichikope chalenga ikumirimo na chine. Mose ne chimpu sa cha mulilo. Ukufuma chapter 2 verse 11 ukufika ku chapter 4 verse 17. Ubushikubumo Mose ali mwene uko umwina Egupto ale uma umwina Israel umusha. Mose chali mukalipe sana, icho chalenge leo kuti epa ye umwina Egupto, lelo kabiri, nao Mose alivutuike. Nao alivutuike ukutine mfumu. Pamia kama kumiane, Mose ale ikala muchisuebebe kunchende ale itua Sinai. Ubushikumo amwene ichipapwa, amwene uko lubingu lwa mulilo, lwale fuma muchimpusa ichwe chishalepia. Elio lesa ala ndile kuli Mose muchimpusa, ichale fumio lubingu lwa mulilo ukuti. Ukumona namona ukuchululuka kwa bantu bandi, abali mu Egupto, na umfwane nkuta yabo pachinso chaba bachikilisha. Eicho nomba enda, nde kutuma kumfumu yabe na Egupto, ukafumie na bantu bandi mulichira chalo.